DJ Marcos.
Chilling with the Dank Dictator. This is DJT, baby.
Ma ong'ero kumwang'eyang'o naulegetwang'ero oketetaga mit chalo lodhu fere